Washington, wishing you will have a great week.
Washington lanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin 8 bisha Maarch sanadka 2021 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo Washingtonna waa 10:00 barkii habeenimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Ardaydii dugsiga hoose waxay ku soo noqdeen iskuulada 22-kii bishii hore ee Febraayo. 22-ka bishan aan ku jirno ee Maarso in ardayda dugsiyada sare dhigta ee baahiyaha gaarka qaba inay iyaguna ku soo noqdaan iskuulladii. Waxaa kale oo aanu rajaynaynaa dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare inay iyaguna ku soo noqdaan April.
Iskuullada Maraykanka oo dib loo furayo, warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Britain oo maalmo dheer iyo ku dari doonta dugsiyada, muwaadiniinta Australia ee dalka dibadda uga maqan oo ay ku adag tahay dib u soo laabashada, arday waxbarasho u tagtay dalka Masar, iyo qodobba kale. Marka horese warkii caalamka waxaa inoo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Xulufada Sacuudigu hogaaminaya ee dalka Yeman kula dagaalamaya kooxda xuutiyiinta oo Iiraan taageero ka hela ayaa xalayta sheegay in ay bilaabeen duulaano hor leh oo duqeyn xagga cirka oo ay la beegsanayaan magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi Yeman iyo gobollo kale oo ka mid a dalka. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in durba dhowr gantaal oo qaarkood loo adeegsanayo diyaaradaha aanay ciidina wadin ee drowniska loo yaqaana lagu duqeeyey goobo ay ku tuhunsanaayeen xeryo militari oo muhiima. Turki Almaliki oo ah afayeenka xulufada Sacuudiga hogaaminaya ayaa sheegay in goobaha dadweynuhu ku sugan yihiin khad cas la mariyey oo aan duqeynta laga geysanaynin. Diyaaradaha dagaalka ee Sacuudiga ayaa xalay garaacayay magaalada Sanca iyo goobo ka baxsan oo muddo bilaa ka nastay duqeymaha xagga cirka ee Sacuudiga. Hay-adaha qaramada midoobay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba si istaba jooga uga digayay xaaladda dadka rayidka ee ku sugan gudaha dalka Yeman. Dadweynaha dalka Kamaruun ayaa ka cabanaya tacadiyo xuquuqda aadanaha liddu ku ah oo sii kordhaya oo ay geysanayaan kooxo hubaysan oo dhuumaalaysi ku maraya gobollada iyo deegaamada dalkaasi. Militariga dalkaasi ayaa iyaguna sheegay in jabhadaasi ay 3 toddobaad ee ugu dambeeyey ka dileen 23 ka tirsan maleeshiyada, halka 3 askarina lagu dilay. Laakiin dadweynaha deegaanka ayaa sheegay in dhammaan dadka la laayay ay ahaayeen dad shiciba oo aan hubaysnayn oo aanay ka warhaynin wax askara oo la dagaalantay ragga weerarka soo qaaday. Qaybo ka mida dalkaasi oo doonaya inay ka go'aan dalka Kamaruun intiisa kale ayaa jabhadaasi ay ka socdaan. Toddobaadkan oo keliya ayaa la sheegay 15 qof oo rayida gudaha dalkaasi lagu dilay, iyadoo jirdil, tacadiyo iyo dhibaatooyin kalena loo geystay dadka rayidka.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Badi dugsiyada waxbarashada ee ay dowladdu maamusho ee dalkan Maraykanka oo xirnaa muddo sanada ayaa ardaydu ay dib ugu noqonayaan fasaladii ay wax ku baranayeen. Bishan March ayay ardayda badankoodu dugsiyada dib ugu noqonayaan iyaga oo wajahaya xeerar iyo habraacyo cusub oo ka duwan sidii hore. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haysa.
Muddo ku siman 1 sano ayay xidhnaayeen inta badan dugsiyada waxbarashada dowladda ee ku yaala gobollada dalkan Maraykanka. bishii March ee sanadkii hore 2020 ayaanay ahayd markii dugsiyo badan albaabada loo xiray. Muddadaasina ardaydu waxay wax ku baranayeen habka maqalka iyo muuqaalka iyagoo guryahooda jooga. Waalidiin badan ayaa ka cabanayay in heerka waxbarashada ee caruurta hoos uga dhacay markii ay fasalada tagi jireen. Marinda Tanner oo degan degmada Arlington ee gobolka Virginia waa hooyo 3 caruur leh, waxaanay tilmaamaysaa faa'iidada ay caruurtu ka helaan marka ay fasalada waxbarashada tagaan.
My son is in kindergarten, and part of kindergarten is not just learning how to read and write, it's learning how to socialize, how to be around other kids, how to follow the rules, how to be in a classroom with a bunch of other kids, and none of that can happen when these kids are on the iPads.
Inankaygu wuxuu dhigtaa waxbarashada bilowga ah ee inta da'da ilmuhu ka yartay 6 jir. Xilligaa maaha waxay baranayaan akhriska iyo qorista oo kaliya, balse waxay baranayaan sida bulshada loola dhaqmo, sida shuruucda loo raaco, iyo sida wax loogu barto klaas ay arday kale oo caruur ah wax ku baranayaan. Waxyaabahaasi oo dhan suurtagal uma aha ilmaha marka uu iPad ka haysto ee wax ku baranayo qaab online ah. Gudoomiyaha gobolka Virginia, Ralph Nodam, ayaa bishii February ayna dhaaftay ku dhawaaqay in ardaydu dugsiyada ku noqonayaan iyadoo la raacayo hab iyo shuruuc cusub. 15-ka bishan March oo ku beegan toddobaadka dambe ayaa iskuulada gobolka Virginia intooda badan dib loogu noqonayaa, iyadoo ardayda iyo macallimiintu ay xidhnaanayaan maaska afka iyo sanka lagu daboolo inta ay dugsiga joogaan. Ardayda waxaa la isku jirsiinayaa qiyaastii 6 feet, iyadoo aad loo ilaalinayo musqulaha iyo goobaha kale ardayda iyo macallimiintu sida guud u isticmaalaan iyo gebi ahaanba nadaafadda. Balse waalidka ayaa fursad loo siinayaa inay kala dooran karaan haddii ay raalli ku yihiin in caruurtoodu ku noqdaan fasalada waxbarashada iyo inay sii wadanayaan casharadooda iyagoo guryahooda jooga. Badi dugsiyada gobolka Virginia waxay ardaydu maalmaha toddobaadka u kala qaybinayaan kuwa ay dugsiga yimaadaan iyo kuwa ay qaab online ah ku dhiganayaan. Taasina waxaa keenaya fasalada oo aan ardayda ku filayn in la kala fogeeyo, sida uu VOA u sheegay Michael Maglolia oo ah maamulaha dugsiga dhexe ee Luther Jackson oo ku yaala degmada Fairfax ee gobolka Virginia.
So in a classroom traditionally you may have enough furniture to accommodate 25 to 28 students. Now, based on the size of our classrooms and the requirement for social distancing, we can only accommodate around 12 to 13 students in a traditional classroom at a time.
Fasalada sida caadiga waxaa loogu talagalay 25 ilaa 28 arday. Imika marka la eego ballaca fasaladayada iyo qorshaha kala fogeynta ardayda, fasalkiiba waxaa soo fadhiisanaya 12 ilaa 13 arday. Sidaasi daraaddeed, ardayda qaarba waxay fasalka imanayaan 2 cisho 3 cishona guryahooda ayay ku dhiganayaan. Iyagoo kaamaro loogu xidhayo fasalada, macallimiin habka fogaanta wax ku dhigayana loo diyaariyey. Gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ku nool yihiin ayaa qaar ka mida dugsiyada ay ardaydu dib ugu noqdeen bishii February ayna dhaaftay, kuwa kalena ay bishan March iyo bisha soo socota April ay fasaladii dib ugu noqonayaan, sida uu sharaxayo Siyaad Maxamuud Cali oo ah gudoomiyaha guddiga waxbarashada Minneapolis.
Ardaydii dugsiga hoose waxay ku soo noqdeen iskuulada 22-kii bishii hore ee Febraayo, ee waxaanu rajaynaynaa 22-ka bishan aan ku jirno ee Maarso in ardayda dugsiyada sare dhigta ee baahiyaha gaarka qaba inay iyaguna ku soo noqdaan iskuulladii. Waxaa kale oo aanu rajaynaynaa dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare inay iyaguna ku soo noqdaan bishan inuu soo socota ee April 12-keeda inay iyaguna ku soo noqdaan fasaladoodii.
Siyaad Cali ayaa sidoo kale tilmaamay waxyaabaha ay ka barteen ka hortagga iyo xakamaynta xanuunka coronavirus iyo diyaargarowga ay sameeyeen.
Diyaargarow badan baanu sameynay, hadday noqon lahayd dhinaca gaadiidka ardayda soo qaadaya ee basaska ah, sida kala fogaanshaha, sida daboolashada afka, gacmaha oo maaragtay la dhaqdo.
macallimiin badan ayaa sheegay inaanay ku niyad samayn in ay dib ugu noqdaan dugsiyadii ay wax ka dhigi jireen iyagoo ka cabsi qaba fayraska korona oo weli dunida halis ku haya. Dalkan Maraykankuna uu yahay dalka uu dadka ugu badan soo ritay islamarkaana ay ugu dhinteen. Ururada macallimiinta qaarkoodna waxay sheegayaan inaan macallimiinta dugsiyadii lagu celinin ka hor intaan la tallaalin.
Mahadsanid Sahre Cidlo Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay, nalana socodsiinaysay.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. waxaa caasimada dowla deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga lagu soo gebagabeeyey tartankii sideedaad ee ciyaaraha gobolada dowla deegaanka soomaalida etoobiya, iyada oo koobkana ay qaadeen kooxdii ku tartamaysay magaca maamulka magaalada jigjiga oo goolkulaad kaga badiyey kooxda kubadda cagta ee gobolka jarar. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata.
sawaxanka iyo qaylada aad maqlaysaan waa tartankii sideedaad ee ciyaaraha dowla deegaanka soomaalida oo lagu soo gebagabeeyey magaalada jigjiga, iyadoo tartankan ay ka qayb qaateen ciyaaryahanada ka socday 11 gobol iyo 6 maamul magaalo ee deegaanka soomaalida oo muddo bilaa uga socday tartankani xarunta dowla deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga. haddaba ciyaarta maanta oo ahayd ciyaartii fainalka oo ay wada ciyaareen kooxaha ka kala socday maamulka magaalada jigjiga iyo gobolka jarar, inkasta oo labada kooxoodba ay soo bandhigeen ciyaaro wanaagsan, haddana ciyaaruhu waxay ahaayeen kuwa aad u adag, waxayna ciyaartu ku soo idlaatay barbardhac, kadibna waxaa loo gudbay gool kulaag, iyadoo halkaasi ay guusha ku raacday kooxdii ka socotay maamulka magaalada jigjiga oo ay ku badiyeen 3-1. haddaba gebagabadii tartankani sideedaad ee ciyaaraha dowla deegaanka soomaalida ayaa waxaa kala soo qayb galay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar oo halkaasi ku guddoonsiiyey ciyaaryahanadii tartanka ka qayb qaatay muddada bisha ahayd uu socday ee ciyaaryahanada ugu akhlaaqda wanaagsanaa iyo kuwa markaasi ugu ciyaarta wanaagsanaa. waxaana gabagabadii tartankani halkaasi lagu guddoonsiiyey koobkii tartankani kooxda ka socotay maamulka magaalada jigjiga oo iyadu hanatay koobka. haddaba markii tartankan uu soo dhammaaday ayaa waxaan dhankiisa wareysi la yeelanay si uu nooga warbixiyo tartankani sideedaad ee ciyaaraha dowla deegaanka soomaalida wasiirka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha dowla deegaanka soomaalida cumar siyaad oo sheegay in tartankan uu ahaa mid si nabadgelyo ah ku soo dhammaaday islamarkaana koobka ay ku guulaysteen markii koowaad kooxda ka socotay maamulka magaalada jigjiga.
maanta inay guul ku soo gabagabowday tartankii ciyaaraha ee sideedaad ee dowla deegaanka soomaalida ee gobollada iyo magaalooyinka, tartankaas oo ahaa tartan ka xamaasad badan tartanadii hore, qaabkaanu usoo agaasinay uu ka duwanayd qaabashii hore. heerka ciyaaruhu ay ka soo bilaabmeen hoos bay ahayd, tuulooyinkii, qabaleyada, degmooyin, heer gobol ilaa tan aan maanta soo gaarnay. taas waxay kaga duwanayd ciyaaruhu ciyaarihii hore. talabaadna waxay ahayd barnaamij si toosa loo daawado life oo markii ugu horreysay deegaanka aan ka hirgelinay, oo annagana guul weyn haddaan ahay xafiiska dhallinyarada ciyaaraha noo ahayd. saddexaad, sistemka lifeka oo ula socday sistemka maaragtay var ama waxa weeyaan kaaliyaha garsooraha oo dalka hadda ka hor aan marnaba hawsha laga isticmaalin, waxa uu socday muddo dhan waxa weeyaan bil ku dhow. guushuna waxay ku raacday qoladii martida loo ahaa ee magaalada jigjiga oo ahayd markii ugu horreysay waxa weeyaan ay magaalo qaado iyo markii ugu horreysay magaalada jigjigana ay si guud qaado. annagana farxad bay noo ahayd. waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadnaqo guud ahaan cid kasta oo ka qayb qaadatay inuu hirgalo tartankan ciyaaraha sideedaad.
dhankooda waxaan dareenkooda wax ka weydiinay ciyaaryahanadii ka kala socday kooxda maamulka magaalada jigjiga ee iyadu koobka qaaday iyo kooxda gobolka jarar.
magacaygu axmed siyaad cali, waxaan ahay kabtanka maamulka magaalada jigjiga. kooxdii maanta koobka qaaday waxaanu ka badinay gobolka jarar ee ciyaar qurux badan oo ka dhacday garoonka ee jigjiga stadium. wallaahi dareenkaygii oo shucuurteeda lama soo koobi karayo, aad iyo aad baan u faraxsanahay. maasha allah, dadaalkaygii kumaanu khasaarin, ugu dambeynna waan hadnay koobka dowla deegaanka soomaalida.
magacaygu waa cabdiraxaan ibraahim axmed, kulli kubadda waxaanu nimidina lagu guuleystay inaan guuleysano labadaba, marka insha allah waan hambalyeynaya tiimka dee naga guuleysana kubadduna. muhiimadu waa inay isdhexgal timaado oo isjacayl oo walaaltinimo isbarasho, marka waanu hambalyeynayna hambalyaan leeyahay tiimka jijiga.
isku soo wada duubo tartankan ciyaaraha sideedaad ee gobolada dowla deegaanka soomaalida oo muddo bilaa ka socday xarunta dowla deegaanka ee magaalada jigjiga ayaa waxa uu ku soo dhammaaday si nabada. maxamed cabdiraxmaan gata, v o a magaalada jigjiga.
halkani waa Washington. xogayaha waxbarashada dalka Britain Kevin Williamson ayaa sheegay in ay dowladdu ka fikirayso qorshe lagu kordhinayo maalmaha dugsiyada la dhigto lana yareeyo xilliyada fasaxyada si ay ardaydu dib uga soo kabsadaan waqtiyadii iyo waxbarashadii kaluntay intii ay dugsiyadu xirnaayeen xanuunka COVID-19 dartii. Xogayaha ayaa warbaahinta u sheegay inay wasiirada ka wada xaajoonayaan nidaamka dugsiyada ay u shaqayn doonaan sanadaha soo socda, waxaana la filayaa in wax laga bedelo fasaxa xagaaga ee fooda nagu soo haya. Warbixin amuurtan ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaheena qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
tallaabooyinkani waa kuwa ugu horreeya ee khariidada lagaga baxayo xanimaada dalka saarnayd ee bilaabantay bishii Januari, oo ay badiba ardaydu waxbarashada ku qaadanayeen guryahooda. Xogayaha wasaaradda waxbarashada oo la weydiiyey la kordhin doono saacadaha ama ayaamaha waqti dugsiyeedka haddii mar kale tirada dadka uu soo rito xanuunka COVID-19 ay kordhaan ayaa sheegay inay tani ka mid tahay arrimaha ay wasiiradu ka wada xaajoonayaan. Waxaa kale oo warbaahinta u sheegay inay ka fikirayaan qorshayaal kale oo badan oo ay ka mid yihiin inay qaataan go-aano taxadir leh oo aan laga noqon iyo inay dugsiyadu u furnaadaan. Waxaa kale oo uu xogayuhu xaqiijiyey in dugsiyada dib loo furi doono kadib xilliga fasaxa Easterka oo ku beegan toddobaadka ugu horreeya ee bisha April. Axmed Weli Sheekh Cumar Good oo ah dheere waxbarashada dalka Britaina ayaan weydiiyey saameynta ay ardayda ku yeelatay waxbarashadii lagu qaadanayay guryaha.
Dhaqankan uu ardaygu wax ku baranayo gurigii ee bedelay iskuulkii uu wax ku baran jiray waa mid waayaragnimo cusub ku ah dhammaanba ardada iyo waalidiinta degan dalka Ingiriiska ama UK. Waqti badan ayayna ardada badankeedu ku qaadatay inay la qabsadaan, laakiin weli lamay qabsan. Saas daraaddeed waxaa hoos u dhacay badi waxbarashadii caruurta, sidoo kale waxa ay gurihii ka dhex abuurtay muran badan oo waalidiintii iyo ilmihii ay iska hor yimaadeen ama ay isla biyar diidmeen, waayo waalidka laftiisii oo qaarkood ay guryaha wax ku shaqeeyaan ayaa u qaybsameela shaqadoodii iyo ardaydii oo ay macalin iyo ilaaliyo u noqdaan.
Arday badan oo Soomaali ah ayaa ka mid ahay daayirta waxbarashadooda ku qaadan jiray guryaha. Waxaa u dheeraa ardaydaasi Soomaaliyeed inay badankoodu ku nool yihiin guryo ay degan yihiin qoys leh caruur ka badan 4 ama 5. Culays weyn ayay waalidiinta ku ahayd inay helaan qalabkooda waxbarasho ee u baahnaayeen. Dhinaca kale, arday badan oo Soomaali ah ayaa markay dhammayso dugsiyada hoose iyo dhexe ka hara waxbarashada, taasina waxa ay ahayd dhib ay jaaliyadda Soomaalidu la tacaalaysay. Waa kan mar kale Axmed Weli oo iga waramay culayska soo fuulay ardayda Soomaalida iyo waalidkooda.
Dhinaca qoysaska Soomaalida, saameynta uu ku yeeshay iyo ardaydii iyo waalidkii oo isugu yimid guryaha waa ta hore. Saameynta guud waa kala mid sidii hore sheegay, waxase u dheer in qoysaska Soomaaliyeed oo aada u caruur badani ay ilmihii fursad u siin weyday inuu helo qol ama meel gaara oo wax ku barto. Waalidkiina waxaa dhib ku noqotay inuu u qaybsamo 3 ama 4 caruura oo gurigii wax ku wada baranaya oo mid walba laga rabo inuu caawiyo oo casharka ka caawiyo ama ilaaliyo. Taasina waxay meesha ka saartay in ilmihii Soomaaliyeed duruufahaasi qoyska haysta ee cidhiidhiga ah uu wax ku baran kari waayo.
Dr. Susan Hopkins oo ah ku-xigeenka agaasimaha caafimaadka bulshada mandaqada England ayaa sheegtay in ay fiirayso in haddii uu in yar kor u kaco fiditaanka xanuunka COVID-19 la hakin doonin dib u furista dugsiyada. Waxaa kale oo ay sheegtay in maadaama oo ay harsan tahay 3 toddobaad ay jirto waqti lagu ururin karo xog qiimeyn wanaagsan lagu samayn karo. Waxaa kale oo ay intaasi raacisay in isbeddel uu ku iman doono sababo la xiriira tallaalka awgeed tirada dadka uu soo ridanayo xanuunku, dadka u dhimanaya iyo dadka cusbitaalada u gelaya, taasina ay suurtagelin doonto in kiisaskaasi lala tacaalo iyadoo aan xayiraado cusub lasoo rogin dugsiyadana dib loo xirin. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Soddon arday oo Soomaaliya oo deeq waxbarasho ka helay dalka Masar ayaa gaaray magaalada Qaahira. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA dalkaasi Masar, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
In ka badan 30 arday Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay dowladda Masar ayaa soo gaaray magaaladan Qaahira ee waddankani. ardayda Soomaaliyeed oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Qaahira. Hoggaanka ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar ayaa VOA u sheegay ardayda cusub ee deeqda waxbarasho ka helay dowladda Masar in ay yihiin arday heer jaamacadeed ah kuwaas oo dhiganaya kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaha Masaarida. Xuseen Warsame Xuseen oo ah gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar ayaa faahfaahin ka bixinaya tirada ardayda Soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka helay dowladda Masar.
Tirada ardayda Soomaaliyeed ee cusub ee soo gaaray dalka Masar waxay gaarayaan 35 arday, waxayna u kala qaybsamaan 33 wiil iyo 2 gabdhood. Ardaydaas waxay deeq waxbarasho ka heleen dowladda Masar, deeqdaas oo ku timi iskaashi xoogan iyo xiriir dheer oo ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda aan walaalaha nahay ee dalka Masar. Dabcan soo dhaweynta ardaydaas waxaa qayb ka ahaa naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar, safaarada Soomaaliya iyo arday Soomaaliyeed oo waqti iyo juhdi ku bixiyay si mutadawacnimo ah inay qayb uga noqdaan soo dhaweynta ardaydaas cusub. Ardaydaas cusub waxaa la geeyay meelo loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo, meelahaas oo qof kasta qof lagu wareejiyay ama group, qofkaas iyo groupkaas oo u istaagi doona in ardaygaas inta uu ku cusub yahay dalka Masar ay ka caawiyaan hawl kasta oo ku saabsan dhinaca waxbarashada iyo dib u dejinta, iyagoo la kaashan doona naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar iyo safaarada Soomaaliya.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed oo aan kula kulmay magaalada Qaahira ayaa ka waramaya dareenkooda ku aadan deeqda waxbarasho oo ay siisay xukuumadda Qaahira.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Cabdullaahi, waxaan minha waxbarasho ka helay jaamacadda Ayn Shams ee ku taala dalka Masar, kulliyadda computer science. Waxaan aad ugu faraxsanahay marka hore fursadan aan helay, waana ka faa'iideysan doonaa duulay raahdo. Waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horeysa Alla subxaanahu wa ta'ala, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Masar, iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, iyo safaaradda dalka Soomaaliya.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Ali Axmed, kamid ah ardayda deeqda waxbarashada ee dalka Masar, gaar ahaan jaamacadda Qaahira Faculty Engineering. Aad iyo aad ayaan faraxsanahay inaan ka mid noqdo ama aan helo deeqda waxbarashada dalkan.
Magacayga awalan waa Xasan Aadan Salaad, waxaan arday Soomaaliyeed ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka helay dowladda aan walaalnahay ee Masar. Waxaan scholarship ka helay jaamacadda Qaahira ee kulliyad muhandis ah, ama waxa loo yaqaano kulliyad Faculty of Engineering.
Magacay waxaa lahaa Axmed Cabdullaahi Aadam, jaamacadda isoo baxdayna waxaa waa jaamacadda Banaha. Faculty aan degan doono waxay isla mid tahay medicine.
Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Muwaadiniinta Australiyaanka ah oo ay Soomaalidu ka mid tahay ee dibadaha ku xayiran ayaa in ay dib Australia ugu soo noqdaan waxay ku qaadanaysaa muddo dheer. Marka ay yimaadaanna 14 cisho ayaanay arki karin eheladooda, iyadoo ciidamada booliiska iyo hay-adaha caafimaadku ay u daabulayaan goobo lagu karantiilo. Wariyaha V O E da ee qaaradda Australia, Ibraahim Cumar Baafo, ayaa warbixintan Melbourne nooga soo diray.
Maxamed Xasan Aadan waxa uu ka mid yahay Soomaalida degan Melbourne muddo dheerna ay ku qaadatay inuu dib u soo gaaro dalkan Australia. Isagoo kolkii hore si fudud ku dhoofay kuna soo laaban jiray, waxa aan weydiiyey bal marka hore safarkiisa inta uu qaatay.
Ibraahim, aniga 23 maalmood ayaan jidka ku soo jiray diyaaradda Australia owlba. Safarkeeda caadigaa 23 saacadood buu ahaa. Ibraahim baydhow markaan ka soo baxay 9-kii bishan ku qornaa, 9-kii bisha markii aan tagay airportki, waxaa la yiri diyaaradda ka horba horta maalinkii ka horeysayba waxay yireen waa la kansalay tikitkaagii. Saas darteed anaga ma aragtay dad ma soo qaadi karin, dowladdu Australia 50 qof ka badan ma keeni kartana, la yiri waa kansalnay 6 bilood kadib iyo meel haddii qadar aad 6 bilood joogaysa ilaa qadar waa ku geyn karna, laakiin qadar ilaa Australia kuma geyn karno.
Inta badan dadku marka ay soo guryo noqdaan waxaa airportka ku soo dhaweeya eheladooda amba caruurtooda, laakiin Australia tan iyo intii koronaha uu bilowday dad kale ayaa kugu soo dhaweeya halka aad ka soo degatid, sida uu sharxayo Maxamed Xasan oo sugayay in caruurtiisu ay soo dhaweeyaan.
Ibraahimow, wallaahi ilmusoodooni iska dhaaf horta adelaide isee diraan hadda aan quarantiilka kaga jiraa 14 days waaye yani dawladda dhibka haysta hoteelkan aniga hadda deganahay waxa waa luxury way maaha 5 star iyo 6 star days ma luxury way waa hoteeladii 2000 lagu seexanahay waay markan airport dayuurada ka degnay anagoo dhanba mahbuus way habsi way waxa waa haggaas karbano lagu wareejiyay basas ba meesha la soo dhigay waxa waa boorsooyinka aniga waa la aruray waa lagu soo guray waxa waa hoteel ba yiri degaba basas ka soo dhigay booliis ugu yaraan 12 baawr booliisiyana daba socda wees meeshi hoteelka afarta gees waxa waa dad fakanay oo dad soo laayay oo kale meeshana lagu guray adiga hadda 14 maalmood baan meeshi ku jira oo baan ku jiraa hadda maanta awashaniya weli todoba bari kale maamaya 12 bari kale ay dhiman
maxamed xasan aadan waxa aan weydiiyay qolka uu ku jiro ee ilaa 14 ka cisha uu ku jiri doono bal inuu noo sharxo xurriyadda dhaqdhaqaaqeed ee uu ku haysto inuu dibadda soo aadi karo iyo in kale
nolol aad u adag ee qofka bani aadanka waxa waa xurriyadda hadii laga qaado wax la siisto maba jiraanba because qolkan albaabka hata maba furi karaan aniga haddan furo albaabka bas haddan furo waa $1,000 oo ganaax waay albaabka lay furo way ogow yaa maaha ma bixinya albaabkan waxaan furi kara kaliya mar jugjug la soo siiyo sanqar oo raashin aan soo gashanayo buluusi ay iridayda fadhiday albaab kasta buluusa fadhi hadda meesha albaabka markan fanaynin buluusa fadhi kursi u yaal mahbuuska roon because albaab maba ka bixi kartidba
Australia ayaa aad u adkaysay shuruucda karantiilka iyadoo kolkii hore lagu fashilmay oo ay ku dhinteen ku dhawaad 700 qof kadib markii amniga hoteelada loo dhiibay hay'ado aan dawli ahayn laakiin hadda waxaa amniga hoteeladaasi sugaya ciidamada booliska isla markaana ilaalinaya dadka soo guriyay noqdo xilliga ay karantiilka ku jiraan ilaa ay dhameystaan Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
haatana dhinacii heesaha hadii aynu jaleecno codka fanaanada Allaah uu naxariistay Xaliima Khaliif Umar magool iyo heesaheeda mid kamid ah aynu ku wada nasano
arrimo dhigistaal waa nagaytaa waxaad la socodsiinaya sahra ciidlo nuur yaniga oo falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Trade unions in Myanmar called for a strike starting Monday in an attempt to support the democracy movement and put pressure on members of the military junta who overthrew the civilian government February 1st. The calls to shut down the economy came after another bloody day of protest against military rule. Mandalay, Myanmar's second city, saw the biggest turnout with activists holding 2 minutes of silence in tribute to people killed by police and military units since the takeover. At least 70 people were arrested in the day's demonstrations. Meanwhile, an alliance of 9 unions has issued a statement calling for a full extended shutdown of the economy. Sunday, an official of civilian leader Aung San Suu Kyi's National League for Democracy confirmed to VOA Burmese service that a member of the party has died while in police custody. A party lawmaker said that an NLD member was arrested during overnight raids in Yangon Saturday and died while in detention. Cause of death not released. A spokesman for the Assistance Association for Political Prisoners told VOA that he accompanied the bereaved family to claim the body. He said the body was had blood on the head, blackened fingers, and wounds on the back. Burmese police have not commented on the matter. Authorities in the Equatorial Guinea say that a series of explosions at a military barrack had killed at least 20 people and wounded at least 600 others Sunday. The president said in a statement that the explosion was the result of negligent handling of dynamite and the military barracks in the neighborhood. More at voanews.com. This is VOA News. U.S. President Joe Biden directed federal agencies Sunday to take modest steps to promote voting access as a major congressional fight looms over voting rights across the country. Biden ordered the government agencies to expand access to voter registration and election information and told the agency heads to devise plans to give several million federal employees time off to vote or volunteer as nonpartisan poll workers. The U.S. leader signed the executive order on the 56th anniversary of Bloody Sunday. The name refers to a 1965 incident in the state of Alabama, which about 600 civil rights activists were beaten by state troopers as they marched to call for protection of voting rights. Biden's action follows last week's passage of the Democratic-controlled House of Representatives of sweeping voting rights measures that would set national standards for how elections are conducted in the U.S. The act would override state voting rules, which vary widely across the 50 states. Even in the evenly divided Senate, Democrats will need at least 10 Republican votes to pass the legislation. Legal experts say the murder case against the Minneapolis police officer who pressed his knee on George Floyd's neck is no slam dunk, despite A powerful bystander video from the scene. Jury selection begins Monday in the second-degree murder and manslaughter trial of Derek Chauvin, the Minneapolis police officer who pressed his knee into the neck of George Floyd last year, just before the African-American man died while in police custody. Chauvin's trial is expected to come down to two key questions. That is, did Chauvin's actions cause Floyd's death, and were his actions reasonable? Floyd was declared dead May 25th last year after Chauvin, who was white, pressed his knee against Floyd's neck for about 9 minutes. Floyd's death led to protests against racial violence in Minneapolis and around the world and country. The Dalai Lama, Tibet's spiritual leader, urged the world to be brave and get vaccinated after he was inoculated with the coronavirus vaccine. But after Italy blocked a shipment of AstraZeneca vaccines to Australia, fears are growing that some countries will hoard vaccines, leaving others in danger of not getting enough vaccine for their populations. An Associated Press report says European Union is set to appeal to Washington to make sure that EU countries receive millions of AstraZeneca vaccine doses they need. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Barty in Washington. Today is Monday, March 8th, and here are some of the stories we are covering. It appears today's call for a mass protest in Senegal may be averted.
We just saw the press conference organized by the representative of the religious leaders. Apparently, now we are heading to a kind of solution. The government is accepting not to lock up the leader of the opposition.
Nigerian President Buhari pays tribute to a passing Supreme Court justice. On this International Women's Day, a new report says women are still underrepresented in parliaments worldwide, an initiative for empowering Kenyan women. And Cameroon's military is accused of killing civilians in new attacks on separatists.
They should carry an investigation because the same scenario happened in Garbo last year, and then they said it was a separatist at the end. After investigation, it was a military. So let them carry other investigation.
And 1 year into the COVID-19 pandemic, many Kenyans are still struggling with poverty and unemployment. Those stories plus Samson O'Malley's post are coming up on Daybreak Africa. It appears there has been an apparent intervention by Senegalese religious leaders in that country's political crisis that was sparked by the arrest of opposition politician Ousmane Sonko. Sonko was arrested March 3rd for holding an alleged illegal rally while on his way to court to answer charges of alleged rape. The arrest sparked days of protest, resulting in the deaths of at least five people and the ransacking of several police stations. The opposition alliance, known as Movement for the Defense of Democracy, had called for a mass protest today, Monday. However, Senegalese political analyst Ibrahima Kan says opposition leader Sonko may be released today, Monday, following the intercession of religious leaders.
Senegal is a country with its whole traditional system of solving problems. And I think for the cause of the unprecedented dimension of this crisis, the religious leaders started to really get more involved in the situation. And we just saw the press conference organized by the representative of the religious leaders who were explaining a kind of agreement they reached with both the government and the opposition. So apparently now we are heading to a kind of solution. The government is accepting not to lock up the leader of the opposition because he's supposed to go tomorrow to see the investigative judge. After the meeting with the investigators judge, certainly he will be released to go home.
The opposition Movement for Defense of Democracy had called for a protest today, Monday. Is it likely that the protest will take place?
I don't know if it's likely that the protest will remain, but I know for sure because I was watching a program where women organization, both from that opposition movement and civil society, decided that tomorrow, because it's Women's Days, they will work together to show that it's women's problem and that it won't be a kind of demonstration, but it will be a rally for all of them. They want women to play an important role in the current crisis. And I think that's also show that there are willingness from both sides to really calm the situation at the moment. They insisted that they will rally. Now, finally, people agree that, yes, the rally can be joint rally for women from both sides and to start really campaigning for peace in the country.
The intervention you talked about of these religious leaders, where does that put the demands of the opposition, for example, release of political prisoners, also the allegations against Ousmane Sonko? Where would that put the opposition?
You know, the Ousmane Sonko case is a legal case on court. The religious leaders cannot stop that. But at least the idea is Ousmane Sonko, because he's a well-known person, he can go back home. And that procedure will continue. But all the people who were arrested during the crisis will be released. That is apparently the kind of agreement they've reached, which also meet demand of the opposition.
And of course, schools are also closed in Senegal. Is that correct?
Schools are closed. I think it was a preventive measure, but I don't think that they will change the decision because, you know, they're closing the school because there was a call for demonstration and they know that children are let to go to on the street. That will really change the dynamic in the country.
Ibrahim Akar is a Senegalese political analyst. He was speaking with us from the capital, Dakar. Nigerian President Muhammadu Buhari has paid tribute to Supreme Court Justice Sylvester Nguta, who passed away early Sunday. Garba Shehu, Senior Special Assistant to President Buhari on Media and Publicity, says President Buhari believes Justice Nguta's passing leaves a void on the Supreme Court because of his experience.
Justice Nwali Sylvester Nguta, his passing came as a shock because this is a justice of the court who has barely a few months to finish his term when he gets to the age of 70. As nature would have it, he has given up the ghost and sadly has left. But he left behind a record of very competent and articulate interpretation of the Constitution. And the president of Nigeria is saying his death would obviously leave a gap in the Supreme Court, considering his experience and dedication to the interpretation of the Constitution.
Shehu, Justice Nguta was in 2018, I think, accused of corrupt practices. Was he forced to retire because of this?
No. Those things, I think everyone has put those issues behind themselves because you can see that he had resumed his seat in the Supreme Court and had carried on with his duties until this unfortunate departure at this time. He, as a justice of the Supreme Court, by law, must retire at the age of 70. And I must say that even at 70 is an improvement following an approval earlier given by the Nigerian government that they could serve up to 70 years. Before now, they had served up to 65 years and they left service.
Has there been any information in terms of what he died from?
No, we have not been made aware of that. But certainly, we are not aware that he died of COVID, which most people will rush into assuming. Nothing to indicate COVID at this time.
The president did say something about the herdsmen. I read also about them carrying weapons. What did the president say?
The president has given an order to all criminals wielding weapons such as the AK-47 rifles illegally. They are not law enforcement agencies found in the forest. Bandits, herdsmen, whoever they are, they should be shot if they don't disarm.
Shehu, of course, today, Monday, is International Women's Day. I think I might have read in one of the Nigerian papers where the president was touting his support for women in his government.
Well, the idea is to present the evidence because it's not just enough to say We are promoting women and they are occupying the center stage in the affairs of the country. People will ask, who are they? Where are they? So this is why we took the unprecedented step of publishing a litany of women promoted to very high government positions, including ministers, government advisors, and the chief executives of government agencies. We believe that this is to demonstrate the fact that the president walks his talk.
Garba Shehu is the special assistant to Nigerian President Muhammadu Buhari on media and publicity. He was speaking with us from the capital, Abuja. Cameroonians are complaining of increasing human rights abuses as the Central African state intensifies raids on English-speaking rebel camps. The military says within the past week, at least 23 separatist rebels and 3 soldiers have been killed. But local people said most of those killed were unarmed civilians. The military is denying the accusations. As Moki Edwin Kinzinga reports from Yaounde, there are growing calls for investigations of alleged human rights abuses by the Cameroon military.
General Valenka, commander of the Cameroonian troops fighting separatists in the English-speaking northwest region, says within the past 7 days, 400 troops have attacked at least 15 separatist camps. Nkar says in Bui, an English-speaking administrative unit in the northwest region, more than 15 rebels were killed and hundreds of weapons seized. He says he has instructed the military to remain professional and respect human rights as they destroy all separatist camps and kill rebel fighters who refuse to drop their weapons. He says people should cooperate with troops risking their lives to protect civilians. He says peace must return to Cameroon's English-speaking regions. Nkar said 2 soldiers were killed and another died after a roadside bomb damaged a military vehicle in the town of Kumbu. Nkar said a self-proclaimed separatist general called Assan died during the raids while 11 rebel fighters were arrested. Separatists have acknowledged the attacks and the killing of their general on social media. They also acknowledged that one of their fighters surrendered, but said only 3 fighters died. 32-year-old honey seller Ernest Kebam fled from Oku, a district in the northwest region, on March 3. He says he does not trust the military claims that troops respect human rights. He spoke via a messaging app from Douala.
They should carry an investigation because the same scenario happened in Garbo last year, and then they said it was a separatist at the end. After investigation, was the military. Up north was the same scenario. They said it was not the military that was Boko Haram that attacked, and after investigation, it was a military. So let them carry other investigation.
Joseph Vincent Tuda Ebode is a lecturer in international security and defense at the University of Yaounde, SUA. He says Cameroon, as a signatory to all human rights conventions, should conduct an independent investigation of claims of abuses by its troops. Moki Edwin Kinzaka for VOA News, Yaounde, Cameroon.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, March 8th. A report coinciding with International Women's Day today, March 8, finds that the number of women parliamentarians globally is increasing, but so slightly that it barely dents the global male-dominated system. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
The Inter-Parliamentary Union reports more than one quarter of the world's parliamentarians are women. However, at the current rate of progress, the IPU says it will take another 50 years before gender parity is achieved. Rwanda, Cuba, and the United Arab Emirates were the 3 top-ranked countries in 2020, accounting for 50% or more female members. The IPU attributes much of this success to gender quotas. On average, it notes, parliaments with quotas have elected nearly 12% more women to lower chambers and 7.4% more women to upper chambers. IPU Secretary General Martin Chungong says discrimination against women prevents them from becoming parliamentarians. In some cases, he says, governments have laws that prevent women from running for office.
We have in the recent years brought to light the phenomenon of violence against women, and there's ample evidence out there that women are now refraining from entering the dangerous terrain of politics on account of harassment, sexism, and outright violence, which is something we need to combat.
The IPU report finds progress has been made in all regions of the world. It says the Americas once again tops all other regions, with women making up 32.4% of MPs. This, the report says, was despite political upheaval across Latin America. It notes women represented nearly 27% of membership in the U.S. Congress, the highest level in its history. In sub-Saharan Africa, the report finds Mali and Niger have made significant gains in women's representation, despite grave security risks. It says a few countries in Europe have achieved 30% female representation, while the Middle East and North Africa have lagged with 17%. The worst performing countries are in the Asia-Pacific region. The IPU says Vanuatu and Papua New Guinea have no female representation. IPU officials call this a matter of great concern. The report shows the COVID-19 pandemic had a negative impact on elections last year, noting that national parliamentary elections were postponed in nearly 20 countries due to restrictions. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
As the world marks International Women's Day today, Monday, amid the COVID-19 pandemic, we take a look this morning at Kenyan women who are bridging the gap by coming up with initiatives geared towards empowering women. Maureen Ojiambo reports from Milwaukee, USA.
According to the report by the United Nations Development Program on International Women's Day, women must have the opportunity to play a full role in shaping the fundamental decisions being made right now as countries respond to and recover from the COVID-19 pandemic. And during this pandemic, a Kenyan lady, Bella Chieng, founder of Bella Rafiki Foundation from Homa Bay County in western region of the country, has put up a fully furnished library as well as an agricultural group for widows. All this is to ensure women and youths in the society are empowered.
We do poultry and livestock keeping. We grow crops such as sweet potatoes, maize, and groundnuts. Then we sell them locally. And this way, the widows who are in my foundation are able to fend for themselves. How I came up with an idea of making a library, it is an idea that came from the widows. They saw that this is a problem in our community. And for them, knowledge is power. So we built the first ever library that is going to serve this whole community.
Bella says insecurity in the area is a setback as some community members are making it difficult for the initiative to run efficiently as some are stealing materials meant for the projects.
Challenges that we've faced so far are financial and insecurity. This comes in where some of the community members themselves are getting into the library and stealing the books even before we did the launching.
The United Nations says countries must break the deep-rooted historic, cultural, and socioeconomic barriers that prevent women from taking their seat at the decision-making table to ensure that resources and power are equitably distributed. Another lady, Sheila Kinuthia, founder of Phoenix Halfway House, was falsely accused and imprisoned, but later acquitted. She came up with Halfway House to help women who go through domestic violence and those released from prison to be in a position to fend for themselves by helping them to secure jobs.
I started the Halfway House because I met a lot of those women in prison. We deal with women who are from violent domestic relationships, women coming from prison who have no other place to go. So it's a transitional home, and their stay there is 3 months or less. We give them training for jobs. We also give them counseling until their next destination.
On the other hand, a communication specialist, Sheila Raymond, who has written stories on girls from the slums in Kenya, has come up with a plan to help girls who perform in school continue to pursue their dreams. She does this by paying school fees for them.
Many parents living in the slums are not able to support their children through high school. And so what I decided is I am going to pay school fees for at least 3 girls in all the schools that have dance mentorship sessions. I do this from my own pocket. I don't have any donor so far, but I hope in future I will be able to get someone who will be able to come and join me, and so that we can be able to reach many more girls.
The United Nations says structural discrimination such as persistent gender stereotypes and gendered expectations, norms and attitudes remains a significant barrier in equality between women and men. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Milwaukee, USA.
1 year into the COVID-19 pandemic in Kenya, thousands of families are struggling with deepening poverty and unemployment. A survey by the charity Twaweza shows that 60% of Kenyan families can no longer afford 3 meals per day. Brenda Molinya reports from Nairobi.
In her one-bedroom house just on the outskirts of Nairobi, Rebecca Adagala prepares vegetables for the day's dinner. It is the only meal she and her grandchildren can afford in a day. A year ago, things were different for Adagala. She earned enough from her grocery store job to ensure that her family was well fed. Now, though 1 year after COVID-19 struck Kenya, Adagala can barely afford 1 meal a day. She says sometimes she only has water to drink for her supper, and if she is lucky, a family member who hasn't lost their job buys corn flour for the family's meals. The Kenyan government's efforts to contain the spread of COVID-19 with lockdowns have led to rising unemployment. More than 1.7 million people lost their jobs in the first 4 months of the pandemic. A survey by Twaweza, a non-governmental group, shows that in the last 6 months of 2020, more Kenyans were more worried about where their next meal would come from. James Gishira, a director with Twaweza, says the situation is dire.
7 out of 10 of the households say that they fear economic impact much more than health impact.
A food pantry run by a charity group in Kenya is in high demand as people without jobs cannot feed themselves. Nowhere is the need greater than in the informal settlements, says the charity director John Gadungu.
We are not able even to go there freely to distribute the food that we used to distribute, because you found since most people are not going to work, they remained in the villages and in their houses. So when there is, they hear that there is food being distributed, there is almost some stopping.
Even though Kenya's coronavirus containment measures have hurt the economy, the government, through its spokesman Cyrus Oguna, says it is determined to balance the scales by keeping the public safe while also ensuring that people are able to put food on their tables.
The government has been able to set programs to, you know, put money in the pockets of those who have lost their livelihoods by initiating a weekly stipend.
Many like Adagala, however, they have not yet received this government stipend. Brenda Molinya for VOA News, Nairobi, Kenya.
It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sport in Mauritania, where Black Satellites of Ghana are the new under-20 African champions after beating Uganda 2-0 in the Mauritanian capital of Nouakchott on Saturday to win their first African under-20 championship title in 10 years. 2 goals from Dana Baria Afria proved the difference, scoring in each half to sink a Ugandan side seeking the country's first African title at any level. The Black Satellites are now 4 times champions of the competition. Coach Mure Biekwaso of Uganda Hippos was delighted with his Hippos' performance despite losing the trophy to Ghana.
I have to thank God for this. 1 year from the
And now to the CAF Champions League, where matches were played across various venues on the continent this past weekend. Al Ahly were held to a 2-2 draw by AS Vita Club in Group A at the Cairo International Stadium on Saturday night. The draw left Egyptian champions Al Ahly placed third on the Group A standings, while DR Congo Giants are placed second on the log. In the other Group A match played on Saturday, surprise Group A front runners Simba of Tanzania followed up a home victory over defending champions Al Ahly by drawing 0-0 with El Merrikh of Sudan in Omdurman. El Merrikh, bottom of the table with only 1 point from three outings, sacked Tunisian coach Nasreddine Nabi after the match. In Group B, South African club Mamelodi Sundowns ended the 7-4 match unbeaten home record in African competitions of Democratic Republic of Congo team TP Mazembe with a 2-1 victory. CR Belouizdad and Al Hilal Omdurman played out to a 1-1 draw in Algeria in the other Group B match on Friday evening. And now to Group C, where third place Kaizer Chiefs of South Africa won for the first time in Group C, delivering a 2-0 victory over Angolan visitors Petro Atletico. Wydad Casablanca in the other Group C game secured a 2-0 win over Horoya AC of Guinea. The win saw the Moroccan Giants open a 5-point lead at the top of Group C standings, while Guinean champions Horoya remained second on the table. And finally, in Group D, Osporons of Tunisia emerged 3-1 victors over fellow heavyweight Zamalek of Egypt. Osporons top Group D now with 7 points. Mouloudia Alger of Algeria have 5 after a 1-0 win at bottom of the table. Tenouet of Senegal and Zamalek only 2 points. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, March 8th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Ricky Stryak, as well as sports editor Samson O'Malley, along with all of our engineers, I'm James Bar-